Jande didi bandi Sulemana. Assalamu alaikum higirabe kettinibe. Midon channa on der inde lamdo. Jomirawo jom jam. Midon beltina ko men bay wartude handen gam yottinde siryaji men do habar murdam kesam. Bandirabe der siryaji amen bittidi en nani do tarihi annabi Sulemana. Do Suleiman latiri lamido leydi Israila. Allah wanganimo der koydol. Allah wi'imo yamam ko gidda fuumi hokkete. Ada miccito ko Suleiman yamuno na gonga non o yami andal. Allah hokkimo andal amma o hokkimo du jawdi e teddungal. Allah wi'i Suleimana mi wattan andal der bernde ma andal ngal baagoto heba illa arande garobe potatama. En nani tarihi kaydini di noy Suleiman la mori der andal ngal. O futni bindi do andal makko. O hauri bandi to himbe fere gom. Suleimana hauri andal ngal fu der dewtere worre indirtende bandi. E dem bawi jangude dewtere nde handen. Gam bandi no tawe der hala alla. Der dubi faro ujune didi ekeme juetati. Alla reni dewtere bandi fa ek kitoten e andal makko ngal handen. Der fuddor dewtere bandi en jangi ko kulal jomira won fuddam andal andal gongal wana kam woni yoyre na nayangaku na jande dubi duddi a andal gongal kam woni kulal jomirawo e subade ko weli alla der burndam mum kettinibe wakati kettintoden siryaji di ele alla walla on kulommo e buuram burndam belojammo. Sura go'o aya go'o yaadi jeddi famini en sababu bindol dewtere nde acce kettinoden ayaaje de kaden
dun woni bandi Suleimana bi Dawda lamido Israel o windidi gam faminde himbe hakkillo e janginol heba be pama halaji kewdi andal gam hebude janginol ko handi do dartinaku do gongaku e do ko foti heba hokkude huifube andal hokkude jokolbe andal e taykaaki godudo faama no wawan ardaade andudo hettino heba beeda andal faama maana bandi e hala lugidika kam e sirri halaji e ekitinol majji kulal jomira o woni fuddam andal bahima tam fam inta hakkillo e janginol.
Jonin en jahe yeso nder jande sura go'o yaade sura didi nder dewtere bandi. Suleimana hokki jokkolbe kollitoje. Hettina faa woda ko Suleimana wi'ata. En fu en keba riba halaji andal di.
Kollitoje iwde to sarobe. Iyam, jabu eltol babama. Ta wopu kollitoje inama. Gamde latante melol barke do hore e kodol e danema yam se hakkebe na tefasi adema ta hokkube lawol ibe mbayi wi udema accu njehem pasoden yimbe barembe chamen do babe ngadanay en bafui accu aden wurbe barembe nildembe lahara chaka sembe mabbe chankitembe hono boybe der anyeje chamen der iri gineji mabbe chaadi di fu kebinen kaulemen war a heban bakama en chendan chakamede biyam ta tokku iri himbe be fadda koyde ma e mabbe koyde mabbe no kargani gadol bone ibe kabbitani dufol iyam se fondu rewi yi lohotodo dum nafata se o tunindu amma kambe kai ko e mabbe be tunni habbi dane mabbe no saman do mabbe non dum latiranto yidube jawdi fewre ndi foda nambe maide
no hakkilo wajorto nane hakkilo no don huuba do lawul dane magono nane nokku fu ingo noddina der luube ingo wajo dambule chie, ingo wia. Onon huifube, fande jodorto don hanoni. onon yawotobe nde achoton yawade jom hakilo onon bahimabe fande tinotodon odon banya andal se on kettino keno peloji am mi halananno on ko woni der bernde am mi wanginanno on miloji am mi noddi on chaleke mi linyi on jungo goto mon sanay kari on tokkay kollitoji am on chaleke hettinade peloji am gam majjum nyande bone sami domo mi jalan mi jaltinto on wakati saaru sami domo se bone sami domo hano nduidi se saaru sarakake on hano duluru se odon der billare e kulal on noddan kam amma mi notatako on tefan kam dey on gitata gam on banyi andal am on chaleke kulal jomirawo on jiday kolitoji am on pandini peloji am gam majjum on nyaman bone borondi mo on karan dabareji mo bondi murtol kuifudo no warammo bahimadu yebare mum halkata dum amma kettini do kam fu no wuram der jam fuyi hebataamo wala ko hulintamo
sura didi nafa hakilla biyam hettinda halaji am accu janginoje am laato ndesama firtu noppi ma gam hakkillo huccitin berne ma du har andal gonga huubu tefu faama duru ngara gam andal tefirdum hono chardi fincita dum hono jawdi cuudini se a wadi dum fu a faaman ko woni kulol jomiraawo a wanginante andal iwgal to alla gam jomirawo hokkata hakkillo andal e faamu na iwa nder hunduko makko kanko yarata dartibe yeso be ngala felore du o latantobe wawade imo hakkili golliro ngongaku imo wona lawol holibe mo biyam se a hettinana kekam a faaman ko foti ko darti e ko focciti a faaman du ko wonnata mburnda nden bernde maano lowirte hakkillo yonki ma du welniran andal taykaaki no hadete bofi faama no hakkilto hema hakkillo no hadete laabi bondi ngo renete e kundule bombe ngo hinete woppobe laawol dartingol e tokkude laabi nibbudi ibe nana beldum wadude ko boni dabareji bondi tan be podanto murnda mabbe no onyi laabi mabbe no boyli hakkillo no hinete debbo jaydo eitiro ma halaji beldi o woppi kabbando mo der cukaku makko o yeggiti amana kowgal makko yeso alla lawol wuro debbo o lawol mayde non tokkudo gol fu no jaajoyto lahara yehobe to iri makko fu ngartata be ngitata laabi mburnam gadi nenne biyam tokku lawol gasube yaabu nder gurti dartibe gam dartibe njodo to nder leydi din be ngala felore ndumoto nder mayri amma bonbe no mburtinte leydi din munafikibe no do fete nder mayri
bandirabe e nder do hander de jande meden dewtere bandinde Suleiman windi on nani toy andal iwina dume woni wuddu andal gal nder sura go o aya jetati Suleiman windi biyam jabu elto baba ma ta woppu kollutoje innama gonga non saroji men enayebe jangini en kujje dudde do andal andal dungal no juwana ento mabbe en kaja hettinanade be e jabude hala mabbe amma Suleiman windi ko heewi do wuddu andal der sura didi aya jwego o windi jomirawo hokkata hakkillo andal e faaman juwana der hunduko makko alla kam hokkata andal hakkillo e faama Suleiman no waawi halande sukaabe mum ekkito halaji makko jogo janginoje makko gam andal e hakkillo makko iwi to alla alla kawoni ko kowa andal. Enen fulbe mbi ata. Rafi andal nubuni nyibere gata jiwoni nyibude. Denne, adawarto alla faa jamamu andal hanu Suleymane ni na. Suleymane windi kwa sini gonga fu adaid andal. Ada tefangal fu ahepangal. Kettine kaden halaji di. Gonga, hubu, tefu fama, duru ngaragam andal. Tefirtum hanu chardi, finchitatum hanu jawdi chudini. Se awati idum fu, afama mkwone kula juwe mirawo. Awanginante andal yungal to alla. Alla hukimen halamum, hanu nenirten e jangirten hal alla. Enkema andal e hakillo. Amma, gamtume kono enkaja andal. Dumoni barka juanka nirkepol andal e hakillo. Suleymane windi ko andal no walla en gaden ko handi do dartinaku, do gongaku, e do kufuti. Dumweli alla, e dumwodeni en riba e barka enen, e kureji men, e gure men. Wakati jangeten dewtere bandi, en nenam barkeji e ribaji iwoji nder mburnam gondam nder andal e hakillo. Enenan du, dumi hepata himbe bembura mburnam nder andal e hakillo. Ache ketino den kaden ayaje gom, de janguten jounin. Der sura go o aya chapan etati etati andal wii. Amma, kettinido kan fuu no wuren der jam, fuu hebatamo, wala kuhul jintamo. Der sura didi aya jetdi Suleymane windi ko jo mirawo kan yart der tibe yeso. Bengala felore du o latan tope wawade. Sura didi aya sappo didi wii, ko hakillo no hadete labi bondi, ngo renete he kundule bombe. Sura didi aya sappo e juwego o wii, ko hakillo no hinete debbo jaido. Seni en kettina ke andal e hakillo, tawat nder dewterende. Seni en tokki labi dartinaku, gongaku edo kufoti. Den en kepan hakillo fukingo e paddaki alla jomirao. Amma Suleymane fodi no pimen du do ko hebata en. Se en kettinaki, en tokka e andal e hakillo, e seni en subake to kude lawol ngol alla yida. Kettine ko hebata en.
Murtol kuifudo no waramo. Bahima du yebare mu halkatatum. Bombe no burtinte leidindin. Munafikibe no dofete nder mairi.
Bandirabe, en chubo. Hettinade andal e to kude lawol bilungol alla. Nacha loden andal tokendo lawol halkangol en. Seni adeid mbura nder andal embela alla. Seni adeid andude barke alla nder mburnda ma. Seni adeid mbura nder hakillo fukingo nder paddaki alla. Denne, hitina min wakati fuumu min jarata jande dewetere bandi yeso. Ela alla hoke andal, kittino daanu wotiri hala alla, gamtomako andal e hakillo kiwi. Bandirabi hitina nipe men, wakati men hantin jounin. Midon jetta on gam wakati munga tuton gam hettina demin. Alla hollu en siria garoo. Sini o don godu jamte do ku janguten handen. Bindane men do. Habaru burndam kesam. Sudu le terji. Go o. Bolum, bolum. Joe go o. Joy. Nyame, Niger. Alla barkin on. Mile no iri do aya o. Gam jo mirao hokata hakillo. Andal e famanu iwa ander hundu komako.